bandiraɓe hettiyankoɓe, bisimilla moon e radio Takaful e nder yewtere moon wuro Barke, tawi ko e ballal juɓɓudi Takaful. E nder yewtere men ɓennude nde tawi kajjata ene jasjasni gam jamdi lefol mergol. O tini hono joom galle makko Harouna, kañum fof e wasnode jabde miijo makko ngo holliti wuro ngo fof jamgol kajjata lefol mer. E ballitugol hono miñi ko Sira, kajjata wawi miijitade hen ha no fewi. So tawi o woni mer, ma o wawi hirjinde dendangal ɓesguji ɗi kala. Ko fati e senare e caɗele ngakkere nguura, ma o waw wallude ɓe ha ɓe mbawa waylude jikkoji mabɓe gam ɓesguji ɗi kala daña jam e kisal. E nder windande men ɓennude nde ene tinino hono kalifa ɓi yuma o jarowo e lebbi sappo e joyyi ina hollita maale rafi ngakkere nguura, ɓandu yordu, birde peñde e reedu ƴufdu. E nder wuro Barke wongo e leydi Mauritanie, kajjata e ɓesgu mum dartol mumen neni.
Eyyi, o saaha joni somi ƴewtima caɗele guurade wuro ngo, mi wiyata wonde mbiɗa wawi ñawdude yoga e gueɗe ɓaade mbiɗa yenana so tawi en juɓɓini ɗo kirdinoji paade e ngakkere guura faade ɓesguji ɗi, ma yimɓeɓe gandu maale mum ete gummono ɗum ko yaawi, ete mabɓe battu hakkillaji mabɓe e ɓedde kala saaha sukaɓe mabɓe gila e darɗe mumen ha e teddedi mumen to cuuɗi cafriɗo to, saabu mabɓe gandu rafi ngakkere guura ina booni no feewi e cellal sukaɓe ɓe ha e hakkillantagal mumen.
Ene woodi so dañama wadde jewte kirjinoji ko hunde moƴƴere.
Miñam gonɗo mi felliti ƴamde lefol mer, ko wayno yummiraɓe wawɓe no wimmani hankkadi calata ko nawde sukaɓe mumen to cuuɗi cafriɗo to.
Ko yiyande moƴƴere ko rewɓe wuuro ngo foof jogori weltade hen.
He sukaɓe mbaɗa se ses tan.
Sukaɓe mabɓe ina nehi etaɓe moƴƴi ɓe garti tan ko an wiyam elle ko Harouna haldatto e mero.
Eyyi, mbiɗa sikki ko kamɓe
ɓe mbay kono dukoɓe ni.
Ko nonde ɓe mbay?
Eyyi, Harouna nan ara. Jam wali Harouna. Mbayda comme no mo weltaki ni, holko kaldannoɗa e mero?
O felirimi ko fati e wonde mi tawti Harouna e yewtere nde mbaddano ko fati e laaɓal e cenugol wuuro ngo, ha ɗum o felirtemi.
Eyyi, mbiɗa siftoro ko yewtere wannode laawol faade nokku safrirdu ñande jaadeten peesoyde Oumar nde
kadi refti hen. Omo ñingiremi ko fati e wonde mi salade culture e gueɗe ɗe laaɓani e nder wuuro ngo e nder galleji ɗi, a meeɗi ɗum yiide ha. Yanti hen kadi omo felirami e wonde darnade ƴellide gurdam moƴƴam ɗam neɗɗo kala goto kala foti hebde e rentade cerugol rafiji e nder wuuro ngo. O wona neɗɗo kellifaɗo, mi anda foof holno yimɓe cuɓrimo ha mbaɗi e maire mumen.
Somi yejjitani hay arade jeyno e wotannoɓeɓe.
Eyyi, kañum eyyi ko noon tan, kono min caɗelle foof komi heddino ko haalullaji makko.
Wattu hakkille kala nde kajjata heeɓi lefol maire ngol ma o waylu gueɗe kewɗe e nder guuro ngo.
Min waɗi hen ko mbawmi, kono fattaw hami suuɓe.
Holto ɗum won goƴoma? Ɗum ɗon to won goƴoma. Min mami waɗi hen dendagal golle poɗɗe waɗede hen nde ha yimɓe fuɓɓe foof ndenda calosein kadi ganda basgol makko neɗɗagal to tolni.
Hettomi Harouna, ko ɓuuri moƴƴude e pamodiral, saabu yimɓe ina mbawi wasde wondude e nokku goto walla lurdude miijoji, kono holto ɗum haɗɗumen famodirde e hormodirde ma en pool so tawi eɓɓale men ɓuuri eɓɓale zen. Kadi hawra e yimɓeɓe foof paami ko jiɗanɗenɓe ko eko jiɗanɗen wuuro ngo.
Kajjata maire wuuro ngo, kajjata maire wuuro ngo, kajjata maire wuuro ngo.
Mbiɗa mi yaaha keddoɗe ɗon on ene gajade moon, mbiɗa ƴeewoyi yumma, mbiɗa huuli holto ɓiyi ko rafede ha ɓurta, mbiɗa yiɗi wawnudemo beele omo nawa ɓiyi ko suudu safrirdu.
I kalifitotel ko wondi?
Mi laaɓaka taw, kono so tawi woni kono Sira haaldi ni ina nande maale rafi ngakkere guura. Harouna, tinno haalde sukaɓe ɓe gila nane eɓen tan gulla, jinmi ko ya waajoɓe seeɗa mbasa wullude e mabɓe, kalanaɓe no foti waade e no ɓe foti waade, dokkaɓe yeeru.
Eyyi madame maire, haɗem yejjidde nda kaalis seeɗa nini cooda sabundi e ndiyam savel.
Eyyi, a jarama no feewi.
Yen gone e jaam ha gongol madame no maire. Mbeɗa sikki tan aɗa foti yettude Allah nde dasɗa mawnomo.
Kala subaka pinmi mbeɗa duwnomo.
Caggal hojomaji seeɗa, kajjata yettima galle yumma en. O noddi ko juuti, kono hay goto jabaki mo. yanti hen dambe de fof en udditi
yumma
wondude e sagga mawdo ka jata feliti nade der galle ngam ƴewoydi ko hewi ton de o nati de o tawi ton yumma ina jodi sera bingel mum ina jimi e mum on ina tampi no feewi hay fofango mum ina tajondira
yumma
ijja ka jar jam waay no badduda e bandu a jaaram e garangal ma
min ber selli no feewi a jaaram no feewi kono ko an e bi khalifa poti namdeede dum
ko mawdum no feewi
mi yi kadi sira o wi kam
ko wonno o wiima wonde mi ñammintaama no moƴirtani kadi mo wonde rafi ŋakkere nguura ɗum fof ko penale bonde
eyyi mi jaɓi kono ko aɗa wawi accude mi haalde cukalel ngel
eyyi
khalifa jam waali mbeɗa welti ko jiimami ko mbaɗa kono mo softani ni kono ɗum ko haydara ma ɓennu yumma hettomi a yi ɓi o ina ŋakkira softede no feewi ete o moni tan seeɗo kadi reedu ndu ina hifi ɗum nandi koye maali ŋakkiri nguura mi wona cafro kono mbeɗa andi ɓeewo ina muusa no fewi
mawo sellu hawo heɓta mbaadi makko omo selli kadi ko cellunoɗo tan wona khalifa kadi omo ñaama no sukaaɓe heddiɓe ɓe ñaamirta ni mi anda noon ko saabi ko kanko tan heɓata rafi ŋakkere nguura
yumma ɗum wona an saabi ɗum wat feere ko ɓuuri yaawde nawama to suudu safrude to kadi aɗa foti toppitade ɗum ko ɓuuri yaawde ko addi batte ɗe ina ɓeyde yaaha
batte ɗe mbiɗa hol batte
eyyi aɗa andi cukalel ŋakka ngel nguura ina wawi jogade nebgol ɓamtugol terɗe mum e hakkille mum eko ɓuuri bonde ɗum kala jomum ina wawi mayde hen so tawi safraka law ina bonna so tawi ummanaka law
yallah sor nebgol ƴellitare
eyyi to banggue terɗe to omo wawi lefde hen so mawnuyi to banggue haqqillantagal to ne wawi wadde rewam ha saabo bonande jangde makko nde tawno rafi ŋakkere nguura ko hunde nde fotani yebede ko ɗum saabi e kala saaha neɗɗo ene foti wattude hakkille e ɓesgu mum peesa ɗum nawɗum to suudu safrirde hande jomum dañi duuɓi tati
kono min mi famani komin ñammintama ko ɗum min ñamata e sukaɓe heddiɓeɓe foof ko ɗum ñamata
anata rokkudemo endu
ala saabu omo ñaama no feewi komin ñaamata ko
ala anne o jogui tan ko lebbi sappo e joyyi aɗa foti muynindemo no feewi holno dokkirtamo ñamri ndi
hono no amen ni o ñaamata ko ñamri galle ndi hono no sukaɓe ɓe fo ni
eyyi wadde a wawa andude ko o ñamata ko to tolni aɗa foti rottandemo e tasiyel jooɗoɗa sere makko ha ganda hattanmo ñamata o
eyo an cikkata ko ñamata haw haara
eyyi ko ɗum tigui cikkatmi
eyyi min ko kalɗa ɗo ko fo joni mi jaaɓi kono min mi ala kalis jonɗo ko luurumi saret gam nawdemo suudu safrirde to
eyyi nda oɗo kalis komin rokkuma heño ko ɓuuri yawde nawama suudu safrirde a nani de
eyyi kajjata a jarama no feewi joni joni mi yaaha yo allah reede
kajjata ina wondi e suno e rafi cellal kalifa e caɗele ɗe yummakko yumma hawri ɗe gam yaade suudu safrurde o faati galle mabɓe
eyyi kajjata adiri sabundi
ala haruna mi rokki kaliso fo yumma ndeysan yumma ala no hayko nawri kalifa suudu safrirde dokku mom yo wallitoro
heyo mi faami a waɗi ko moƴƴi hande kusoroɗen doni gam soɗade janggo so allah jaaɓi maen gaddu sabundi so ɗum ɓenni cukalel ngel wadde bandu
ala no wayi mbaɗa hulanimo no feewi so tawi mi woni yimmere mami eto sakkande yimɓeɓe peeje no jettoroyi suudu safrirde to e miijam so tawi sarede dendaɗo waɗama ma wallide no feewi mi anda ko caɗele ɗe ina metti no feewi saabu hewɓe mabɓe ko miskineɓe ete galana ɗum doole
neeni
nan ɓinguelam mbeɗeni holko joguiɗa e junggo ma ngo
ko karnalam ñakkangal joguimi hande janguino o wi sukaɓe rewɓe e mawɓe fo ina poti ñakkade mbe foti ñakkade neni
wona joni ɓinguelam ane hammede on keeɓino ñakkade mo joyi ɗi ko adi oɗon keeɓa hitande eyyi ina woodi won e ñakkuji ina ballita e nder gurdam mon yeeru aɗa foti hesɗitinde ñakku ɗoyro o e hitande wala duubi didi
o waddi holko saabi bomidi en nyakkiyo
mbedo sikki ko nyakkuji sukaabe rewbe hebbe duubi illagol heddi duubi 14 ha duubi 45 rewbe mawbe ene poti nyakkade nyakku tetanos ngam wawde rende sukaabe mabbe arayobe e ngun nyaw anne kadi so den heedi ala foti nyakkade on nyakku ngam rende sukaabe ma
ko dum woni tilay holko saabi ala seknamo
mi yidi no bonudan fada mo tan woni e wayde
hi di wawa taw yila bonade pade de sukaabe ko adi kam dani duubi tati a wawata famde ko be jidi waddi ko buri hewde be kutorto ko bojji fawi tan ko jilitgol mabbe ngam hadde den haabre non wala bojji neddo oto furobe yo eto famde holko fotata wonde soklo mabbe wala tuye mabbe waddi non baadi ko non neddo funtirta mabbe tan do deejere
holko gonduda amar ayida bornade pade ma ko non tigi babo yida bornade pade de
ey ko non tigi bingelam a eto famde mo tan kadi mbasa wulide makko nde tawno ko cukulel toksel a funtirta makko tan joni non tawdo deji hande do haalande mo ko jinnda wadande mo ko
famindem holdum
andin mo holko saabi o mo borne pade
amar leedi ndi laban kadi sa rena ka ganya to koy haali gongo babu jona jewi bonal pade mo ko
ey kay mi weltima bingelam
minne mi weltani mama haruna sabu ado rukki yir mojjo wonande babu mojjo
bandiraabe hetti yankobe do e dumuno mojjo ma on kettoyo der jewte garoyoji hakkunde kajjata e besngu mum do e radio men takaful dum non ngonen e jam
takafu yidi ko dental dental.